Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3. Turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Ndabashuhuje cyane, mwiriwe neza se, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ni ikiganiro muri Isanga. Uyu munsi turaganira ku bwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda. Nk'uko mubizi, ejo kuwa gatatu hashize wari umunsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda, nako ku isi hose mumbabarire. Ni umunsi rero washyizweho n'umuryango w'abibumbye. Mukanya rero muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri Isanga, mu cyegeranyo cy'umuryango uharanira uburenganzira bw'itangazamakuru Reporters sans frontières, u Rwanda ruraza ku mwanya w'159 ku bihugu 180 mu rwego rwo kubahiriza ubwisanzure bw'itangazamakuru. Rwungutse imyanya ibiri kuko mu mwaka ushize ndetse no mu 2015 rwari urw'161. Iyi myanya ntabwo ari myiza, nyamara nta munyamakuru uri muri gereza, nta munyamakuru uberabezwa kubera umwuga we. None se koko nta bwisanzure bw'itangazamakuru buri mu Rwanda? Kugira ngo turebere hamwe iki kibazo, twatumiye banyiri ubwite ubwabo. Uwa mbere ni Cleophas Barore, turi kumwe. Mukanya turashaka n'undi, turizera yuko uwitwa Mutuye Yezu Oswald nawe tuba turi kumwe nawe arahari. Mbaze rero, mureke mbazanire abashyitsi. Hagati aho, Cleophas Barore akorera ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA, akaba n'umuyobozi w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC. Oswald Mutuye Yezu nawe akorera City Radio. Cleophas, we urahura komeye.
Amakuru ni meza.
Ndagushimiye cyane rwose uyu mwanya uduhaye.
Natwe turabashimiye kuba mwadutumiye mu kiganiro.
Oswald Mutuye Yezu, uraho neza, urakomeye?
Urakomeye cyane Thomas. Na Cleophas Barore, nubwo turi mu murwa mukuru Kigali, ntabwo turi kumwe nawe, ndamusuhuje.
Urakoze cyane. Njyewe i Kigali ndi i Remera.
Njye ni mu mujyi rwagati.
Ni uko mwese, ndabashimiye cyane rero kandi mbahaye ikaze. Yego, niko se Cleophas, we uri umunyamakuru w'inararibonye, none ukuriye n'urwego rw'igihugu rw'abanyamakuru bigenzura. Ni ukuvuga ubona ibintu byinshi, wumva ibintu byinshi ku itangazamakuru. Kuki u Rwanda rufite umwanya mubi kuri iki cyegeranyo cya Reporters sans frontières?
Aha, uragira uti kuki u Rwanda rufite umwanya mubi muri iki cyegeranyo cya Reporters sans frontières? Icyo ni ikibazo utubaza, ariko natwe duhora twibaza. Hagiye gushira ngira ngo imyaka ine cyane ikurikiranye icyo cyegeranyo, usanga u Rwanda duri muri iyo myanya y'ijana na mirongo itandatu ijana na mirongo itanu rukazamukaho umwe rukamanukaho ibiri rukazamukaho ibiri rukamanukaho umwe nuko ni umwanya mu by'ukuri utari mwiza ariko nanone twebwe iyo tubisesengura turavuga ngo ese bapimiki wasoma ugasanga barakubwira bati dupima ibijyanye n'amategeko y'itangazamakuru mu gihugu tugapima ibijyanye n'imibereho y'abanyamakuru mu gihugu tugapima ibijyanye n'ubwigenge bw'itangazamakuru tukareba amategeko muri icyo gihugu bakavuga bati icyo tukareba ni gahunda za leta noneho wabireba ukavuga uti niba ari ibyo bareba bashobora kuba bafite ikibazo cyo kudashaka kureba ukuri kw'ibintu cyangwa se uburyo bwabo bwo kubireba bukaba ari bwo bubabeshya kuko muri ibyo ngibyo bavuga barebaho mu Rwanda hari intambwe igaragara yatewe ari ku ruhande rw'amategeko amategeko yaravuguruwe ari ku ruhande rw'ubwinshi bw'ibitangazamakuru birahari ari ku ruhande rw'abanyamakuru barahari gusa nabo icyo kigira icyo bavugamo bavuga ngo buriya ngo mu Rwanda ngo abanyamakuru baracyabwirwa na leta ngo ibyo gukora ikindi nabonye banenga baravuga ngo muri icyo kegeranyo nibura iki cya 2026 buriya ngo mu Rwanda ubwo hari amatora y'umukuru w'igihugu ngo birashoboka ko abanyamakuru batazisanga ubwo rero iyo ni domaine ya probabilite niba ari byo batangiraho amanota n'abarimu batanga amanota nabi
hanyuma wavuze n'iby'abanyamakuru ubwabyo no mu bumenyi bw'imyuga amashuri yigisha itangazamakuru nayo yariyongereye
amashuri yigisha itangazamakuru reka tubanze tuvuge ko hari igihe hari hano mu Rwanda ariko uyu munsi ayo mashuri yariyongereye yaba kaminuza y'u Rwanda yaba n'amashuri yigenga ayo mashuri arahari kandi Thomas ndababwira n'abakurikizwa ibya Amerika ko ubu dufite abanyamakuru batari bake bari mu mwuga barangije muri ayo mashuri twebwe rero bari kuri tele tubona mu by'ukuri hari intambwe nini igenda iterwa n'ikindi hari icyegeranyo gikorwa n'ikigo cy'igihugu cy'imiyobore cya RGB Rwanda Governance Board ifashe Rwanda Media Barometer ya 2016 kugirango yakurikirane ya 2013 ya 2016 igaragaza ko kuva muri 2013 kubera ibintu byinshi byakozwe ivugururwa ry'amategeko gushyiraho ikigo nk'ikigiki cya Rwanda Media Commission gushyiraho itegeko ryo gutanga amakuru ubwo ritareba abanyamakuru gutareba na buri muturage kuvugurura icyari ikigo cya leta cy'itangazamakuru cyitwaga Orinfo uyu munsi akaba ari Rwanda broadcasting agency gushyira Media High Council ukwayo icyo cyegeranyo cya RGB kigaragaza ko mu by'ukuri kuva muri 2013 ibyo byose byakorwa kugeza uyu munsi hiyongereyeho amanota agera ku 8.9 intambwe kandi bababaje abantu banyuranye babaza civil society bakabaza abanyamakuru ubwabo babirimo bakabaza n'impuguke hanyuma rero wakwibaza ngo ese niba RGB igaragaza ko intambwe iterwa yongeraho amanota icumi hanyuma bariya bavandimwe bo muri Report de San Francisco bo bati mwazamutse nk'umwanya umwe nubwo n'amanota baba batanayagaragaje wibaza ngo ninde ureba ibiri byo ninde ureba ibitari ariko birumvikana ureba ibiri byo nuri kuri tera ntabwo tuhamya ko Report de San Francisco bagera inaha ngo batubaze
Barore Cleophas, umuyobozi w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC ndagushimiye hanyuma rero na Oswald Mutuye Yezu umwanditsi mukuru muri City Radio niko Oswald we wowe urakeka iki cyegeranyo gihe umwanya mubi w'u Rwanda kubera iki
ntekereza yuko ari amakuru duha abadukurikiye cyangwa se abadukurikira ibinyamakuru byo mu Rwanda n'iki kiba cyanditsemo amaradiyo yo mu Rwanda n'iki kivugirwaho televiziyo zo mu Rwanda n'iki zerekana ese abaturage b'u Rwanda bo ubwabo bavugisha itangazamakuru bisanzuye tekereza ko ari ibintu byo ngibyo bareberaho ejo twakoze izo mpaka kuri radio kwera yo umunsi nyine mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Abaduhamagaye batubwiye ko nabo ubwabo hari amakuru batinya guha abanyamakuru kubera gutinya inzego z'ibanze. Icyo kintu rero gishobora kuba cyatuma duhora turi ku myanya mibi. Ikindi nyine unasuzumye ni na content, ni ukuvuga ibiba biri mu bitangazamakuru byacu. Usanga n'ubwo dufite ibinyamakuru byinshi cyane, amaradiyo arenga 30, ubutumwa buba burimo bujya gusa. Hanyuma izi mbuga za internet ubu nizo zigezweho cyane hano mu Rwanda. Usanga inkuru ziriho n'ubundi zisa, bamwe banaterura iby'abandi bakabyiyitirira. Televiziyo mu Rwanda zariyongeye, ariko hiberaho imiziki mpuzamahanga, hiberaho amafilime mpuzamahanga. Mu by'ukuri intambwe mu bwinshi bw'ibitangazamakuru iraterwa, ariko mu bijyanye n'ibinyuzwamo content ntabwo intambwe igaragara cyane. Ikindi usanga inkuru nyinshi tuvuga zishobora gutinyuka zikanenga meya, zishobora gutinyuka zikanenga gitifu umurenge, ariko niba hari abaminisitiri wenda bagira ibintu batakoze neza, usanga ibitangazamakuru byacu bitabavuga. Muri iyi minsi bari kuvuga amafaranga y'igihugu nka miliyari 15 zidakoreshwa, abadepite ubwabo nibo babaye ba mbere kubivuga, itangazamakuru rikabyikiriza. Kandi nyamara itangazamakuru rero muteri yarindi kuko ricendera ritera intambwe ya mbere, ryagombye kuba ari naryo ribivumbura mbere y'uko n'abadepite wenda babivumbura cyangwa se babivugaho. Uyu mwanya rero baduha akenshi usanga ni mubi rwose, twifuza ko waba mwiza, ariko nanone amateka yacu, umuco wacu nk'abanyarwanda, kutavugira ku karubanda, kuvugira mu matamatama, ibyo bizatuma iteka n'igihe cyose umwanya Rwanda ruhabwa na Reporters Without Borders uba mubi. Ikindi hari abanyamakuru bagiye bahunga muri bya bihe bya mbere nka 2010, ntabwo baragaruka, wasanga wenda nabyo babireba baramutse bagarutse, ntekereza ko byaduhesha amanota. So ni ibitekerezo ndi gutanga.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Barore na Mutuye Yezu rero, ubundi iki kiganiro nyine nk'uko mubizi murisanga ni icya rubanda mukiganirira. Uwa mbere dufite kuri telefone ni Mupenzi. Mupenzi we,
muraho neza, murakomeye?
Yego yego, akabazo kawe
ni igitekerezo, ni ibyo mbona ku bijyanye n'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Ubundi abaturage nitwe abanyamakuru. Kuko nitwe duha abo batangazamakuru ba Oswald Mutuyezu, nitwe tuyabimye, ntibabona icyo gutangaza. Uko mbona ibintu, wenda nka mu mudugudu ntuyemo cyangwa umurenge, abaturage usanga baba bicaye bafite ubwoba, mbareka mbivuge, wenda mumwe mu byoroshye. Wamubwira se ko bagusenyeye inzu, cyangwa se ko bakunyu, wenda bacishije umuhanda mu murima wawe, ntibakwishyure. Kandi itegeko rivuga ko ugomba kwishyurwa, kandi ko wagiye mu kagari ukajya mu murenge ukajya ku karere, ntibagire icyo bakumarira. Uwakuzanira umunyamakuru wa televiziyo, wenda televiziyo y'u Rwanda cyangwa TV One cyangwa TV Ten cyangwa radio City Radio, atireka ati mbivuga banshinze kugumura abaturage, kwangisha abaturage Leta. Kandi koko si ibinyoma, iyo mbibona nk'iwacu, iyo uvuze ikintu giterekeranye n'uko abayobozi bashaka, cyane cyane abayobozi b'ibanze, bagushinja kugandisha abaturage ngo uri kwangisha abaturage Leta, nta soni we. Noneho ugasanga njye hari nabonye amakuru kuri TV Ten berekana za Nyabugogo hehe ku gisimenti, abaturage banze gutanga amakuru, ntavuze neza bara ntawabarenganya, afite impamvu. Ahubwo uko byarangira uko byacika, ndumva naricyo wenda navugaho cyane. Kuba dufite ubwisanzure noneho bwo kubivuga, tukavuga ibyo bibazo, tukavuga impamvu abantu badatanga amakuru zikamenyekana,
ariko sinirengagize ko rwose iterambere rya mbese tumaze gutera imbere mu itangazamakuru. Niba usohari byatanga igitekerezo nk'uko ntihagire umutambikana ngo amubaze si bara wavugaga iki nta soni. Niba Kreofati Barore Kreofati asaze mu itangazamakuru, niba avuga ibigenda n'ibitagenda ntihagire umufunga, rwose nabyo twabishimira Imana, tukabishimira na leta yacu. Murakoze.
Ye mupenzi we urakoze. Niko Kreofasi we.
Vuteze yombi Thomas.
Iyi ngingo yuko mwebwe mujya gushaka makuru ahubwo mukayabura uyivuga ho iki?
Kujya gushaka makuru abaturage tuyashakaho bamwe bakaba bagira izo mpungenge zo gutanga makuru bamwe baragufite ariko si bose. Bavuga ko atari bose. Iyo ndeba ngewe nkurikira itangazamakuru hano, iyo ndeba inkuru zandikwa, iyo ndeba inkuru zigira ku mateleviziyo, iyo numva radiyo, nubwo Mutuye Yezu yavuga ngo ni iki kinyuraho, numva n'amajwi y'abaturage. Iyo nanjye njya nkora ikiganiro birenze kimwe bisaba ko abaturage bahamagara, umuturage agahamagara akavuga ati sindi bwivuge amazina ariko muzadukurikiranire ikibazo kinini, umva aravuga ati meya araturembeje, mu gitifu w'umurenge runaka araturembeje, hano hari umuntu wigize igitangaza, mperutse no kubona inkuru ngira ngo ni kuri TV1 aho bavugaga bati hano dufite umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari araturagiza igiti aradukubita. Izo ni inkuru mu by'ukuri zigaragaza ko abatinyutse barabivuga, kandi nanone turakoma urusyo dukome n'inga ni koko birashoboka ko hari n'abantu abantu bakunda itangazamakuru iyo ryabasirije, ariko iyo rigaragaje intege nke zabo birumvikana ko nabo bafata strategi zo kwirwanaho. Ibyo ngibyo rero ntabwo twavuga ngo byaracitse burundu ngo abantu batanga amakuru ku bwisanzure uko babishaka, hari abayatanga hari n'abagira izo mpungenge, ariko nanone umunyamakuru niko kazi ke, dufite n'uburyo bunyuranye umuturage ashobora kuguha amakuru ukayakurikirana, n'iryo utarifashe kandi byakubuza gukurikirana ikibazo kiri ahantu. Ahubwo nanone abaturage rimwe na rimwe usanga bataramenya ko n'uku guproteja surute biriho,
ni ukuvuga mbese kumurinda guhutazwa kubera ko yatanze amakuru,
kumurinda guhutazwa kubera ko yatanze amakuru.
Itegeko rirabyemera. Itegeko rirabyemera
hano mu Rwanda, itegeko rirabiteganya rwose. Ahubwo hari igihe unabwira umuturage uti niba udashaka gutangaza amazina yawe ubireke, niba unasaba ko nza kuguhisha visage niba ari kuri televiziyo, niba ndi bukaviyarize izwi nka rihindura, ibyo byose biremewe, ariko ukabona nyine aravuga ati reka bitaza kundurukaho, ugasanga si ikibazo cy'amategeko, ni ikibazo cy'abanyamakuru, ni ikibazo cya bamwe nanone batarumva akamaro k'itangazamakuru.
Niko se reka Kreofasi, reka nkugumane ku kandi kabazo kandi numva kashobora kuba kajyanye na kiriya gitekerezo cya mupenzi. Iyo muri uru rwego rw'abanyamakuru bigenzura, hari abanyamakuru bajya baza bakavuga bati twagiye no mu bayobozi batwima amakuru?
Barabikora bakabitubwira. Nk'ubu uretse no kubima amakuru, hari na bamwe mu bayobozi rimwe na rimwe babuka inabi, umunyamakuru akaza akatubwira ati umuyobozi runaka yanyutse inabi, yangiye nabi, yambwiye ngo bababwira amagambo atari meza. Hari n'ibiherutse gucicikana ku mbuga nkoranyambaga hano mu Rwanda, aho umuyobozi yabaye nk'uwikoma umunyamakuru, ariko wabyumva ukumva ati si umurongo ngenderwaho, ahubwo ni ikibazo cy'umuntu ku giti cye ushobora kuba yagiranye ikibazo n'umunyamakuru akabyitirira abanyamakuru. Urabibona. Ariko ahangaha mbonereho no kubwira abakurikiye iki kiganiro ko ibijyanye no kuba umunyamakuru yakwimwa inkuru cyangwa se yahohoterwa yagiye gutara inkuru, ibyo rimwe na rimwe baraduhamagara, ariko ibijyanye no kwimwa amakuru noneho ya burundu bya burundu byategeko urwego rw'umuvunyi burya nirwo rushinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ryarwo, ni narwo ruregerwa iyo byabaye ikibazo impamvu zo kurega. Twe iyo bitubwiye tugerageza kuvugana n'urwego barimo gushyira mu majwi ko ry'imanyamakuru bitakunda tukatanga inama ku munyamakuru cyangwa se no ku muturage tukamubwira tuti mwiyambaze urwego rw'umuvuzi
mutuye Yezu we wowe hari ubwo wari wahura n'ikibazo cyo kwimwa amakuru mu nzego z'ubutegetsi
mu nzego z'ubutegetsi nta na hamwe baranyima amakuru aho dukunda kubibona ni mu bantu bikorera cyane cyane nko muri izi kampani z'umutekano zino nyine za gisivili zirinda imitungo y'ibigo aho usanga baba barambuye nk'abakozi cyangwa se babaha udufaranga tw'imica ntikize abasekirite babo badutakira twabahamagara bakatubwira nabi cyane ariko bifata nk'aho ari ibintu by'ubuturage cyangwa se civilization iri hasi naho ubundi uyu kureza inzego z'u Rwanda zubatse z'ubutegetsi wagira ngo bafite n'amabwiriza y'uko bagomba gukorana n'itangazamakuru neza hari n'abaminisitiri batubwira bati itangazamakuru turifata nk'umufatanyabikorwa ukomeye mu iterambere turabemera uko mukora nimukomerezaho icyo mubura ni ukubakirwa ubushobozi na minisitiri w'ingabo Jenerali James Kabarebe yaherutse kuvuga ati itangazamakuru ryo mu Rwanda mvuze yuko ridakora neza naba mbaye anifeya naba mbogamye niko yavuze ati icyo mbona ribura ni ukubakirwa ubushobozi icyo kibazo rero cy'ubushobozi bukeya bw'itangazamakuru ndetse n'ubw'abanyamakuru icyo nacyo twagombye kukireba nk'ikintu gituma u Rwanda rukunda gushyirwa ku myanya itari myiza mu bijyanye n'ubwisanzure bw'itangazamakuru ntabwo itangazamakuru rizisanzura rikoramo abantu badafite ubushobozi naryo ubwaryo ridafite amafaranga
kwiga gusa ntabwo bihagije
hari abiga yemwe n'abahanga bafite n'impano bafite n'ubushake rwose n'umuhamagaro ariko bageramo basanga nta mafaranga arimo kubera ari abahanga cyane ugasanga ibindi bigo bishaka abantu babikorera ubuvugizi babikorera public relations akaba ariho bigira mu itangazamakuru ugasanga hasigayemo babandi bize primaire bize secondaire nayo niba yirangize urumva ugasanga nibo babamo bamwe bakorera ubushake batanahembwa bamwe bashaka aho habaye ibirori hari burangizwe biri busozwe no kwiyakira akaba ariho bajya rwose n'abarabizi twemere tuvuge ikibazo dufite uko kiri tugishakira igisubizo ntabwo itangazamakuru ryacu rizashyirwa ku myanya myiza ririmo imikorere nk'iyo rifite muri iyi minsi
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda bwifashe bute abashyitsi ni Cleophas Barore umuyobozi w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura na Oswald Mutuyeyezu umwanditsi mukuru wa City Radio kuri telefone dufite Alexi
karame
ndagushimiye ko wihanganye akabazo kawe
ikibazo mfite nshaka kubaza abo batumirwa nshaka kubabaza niba wenda uyu mwanya u Rwanda ruriho biragaragaza ko ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda ntabuhari kabisa none nabazaga abo batumirwa ubwisanzure babubuzwa ni leta ibubabuza ese ni abanyamakuru ku giti cyabo ikindi na mbona njye ku giti cyanjye n'urwego rw'itangazamakuru rwigenga mbona ku bwanjye nabonaga rudakwiye kuba rwayoborwa n'umuntu nka Cleophas kandi ari n'umukozi w'ikigo cy'itangazamakuru cy'igihugu ikindi nanone usanga abaturage impamvu badatanga amakuru
dusubiye inyuma gatoya kuki Barore ubona atayobora kuki Barore atayobora urwego si umunyamakuru se
ni umunyamakuru ariko ngiye ku bwanjye nk'umukozi w'ikigo cya leta numvaga bidakwiye kuko leta iba ifite umurongo nyine igenderaho yashyize ku kigo cyayo hanyuma rero akandi hakaba n'ibitangazamakuru byigenga ubwo ariko njye niko mbyumva ku bwanjye
ubwo Barora arakubwira nawe uko abibona
hanyuma ikindi dukora impamvu abaturage badatanga amakuru abaturage barayatanga rimwe na rimwe ugasanga barahezwe mu nzego z'ibanze za leta ugasanga ntibagihabwa serivisi nk'uko bamenye ko yatanze amakuru agahutazwa ugasanga ntagihabwa serivisi mu izo nzego z'ibanze za leta kuko yatanze amakuru kandi hakaba nayo nanone abaturage batanze ugasanga
ibitangazamakuru birayatangaje ya makuru aravuzwe ariko ugasanga mu byukuri nta gihinduka. Ikibazo rero niba utanze amakuru ku kintu runaka kibangamiye abaturage, itangazamakuru rikakivuga ndetse n'ababishinzwe bikabageraho, kuko ugasanga umwaka urashize n'uwa kabiri ugashira cya kintu ntigikosowe, bigatuma rero umuturage nawe avuga ati ni ukwiteranya n'ubusa nta makuru nzongera gutanga, ugasanga rero niyo mpamvu bagenda bahunga abanyamakuru.
Alexi, urakoze. Hiniraho ngaho hanyuma duhite duha ijambo Barore akubwire no uko bibona. Barore we, hera ahangaha avuga ngo ntabwo ari ukwiye kuyobora uru rwego rw'abanyamakuru bigenzura.
Reka mbanze mushimire ibitekerezo atanze. Uburenganzira bwo kubitekereza atyo ndetse no mu matora yacu izo mpaka ziba zirimo cyane. Aho usanga bagenzi bacu bakora mu itangazamakuru ryigenga bagira batarika abantu bo muri leta mu tuyobora kandi tukababaza tutese bavandimwe twe turi abanyamakuru bagenzi banyu ko tuje twese kuganira ku mahame y'umwuga w'itangazamakuru, hari amahame agenga ba prize ntagenga ba leta. Icyo ngicyo tumaze kucyumvikanaho turatora kandi birango nuko natowe n'aba prize bari bahari. Ikibazo suko naba nkora ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru ko ntayobora abanyamakuru, kuko ahangaha ibyo duhura nabyo ni ibijyanye n'umwuga, ibirego biza niba bijyanye n'umwuga. Ikindi uru rwego kuba nduyobora ntabwo ari imanza zica muri koleji ya leta n'abandi bakomiseri. Dufitemo uva muri baro mu rugaga rw'abavoka, dufitemo uva muri sosiyete sivile, dufitemo uva muri kaminuza zigisha itangazamakuru, tukagiramo n'abandi banyamakuru bane. Uburyo mu by'ukuri jyewe ahubwo n'imanza nicaramo inteko ziburanisha nicaramo n'imbeye ashobora kugira impungenge atese wenda ari nk'ikibazo ari nka leta yagize ikibazo ku itangazamakuru wazifata mute, n'ubundi twicara muri urwo rwego tukicara na twese tukajya inama, hanyuma jyewe icyo nkora ni ukwaplika ibyemejwe na bodi.
Ni ukubishyira mu bikorwa, ni ukureba ko bishyirwa mu bikorwa uko bikwiye aplike.
Ni ukubyaplika rwose uko bikwiye. Hanyuma rero icyo yavuze ubu baranacitiranya RBA ikigo cya leta, ariko gisigaye ari public, ntikikiri state, ni cya rubanda. Nabo baragenda uyu munsi ngira ngo abakurikira ibiganiro n'amakuru bya RBA, Radio Rwanda na Televiziyo Rwanda n'amaradiyo abishamikiyeho, kugira ngo ushaka kubibona rero ko hari impinduka. Hari igihe twakoreye iki kigo abo wabonye ijwi rya burugumesitire cyangwa irya perefe bikaba bihagije inkuru ukaba wayibonye, ariko uyu munsi turahera ku muturage, umuyobozi akaza nyuma kuza gusobanura ibyo abaturage bagiye bavuga bati turanenga ibi turanenga ibi, ntabwo ibyo byahozeho. Ikindi rero ku bijyanye noneho nihuse ku bijyanye n'ubwisanzure, uravuga ati biragaragara ko nta buhari. Yewe nanjye ejo nari mu kiganiro nari umutumirwa muri televiziyo, hanyuma umuturage arahamagara aravuga ati nta bwisanzure buhari rwose ntimukatubeshye. Ndamubwira no kubivuga kuri televiziyo y'igihugu uri mu Rwanda bigatambuka, nubwo ni ubwisanzure kuko hari n'igihe bitakundaga
kandi nibyo
ndongera ndamubwira nti ariko uyu munsi umuntu yihanukira akavuga ngo nta buhari, ni mu by'ukuri biterwa kuko hari n'abaturage batubwira ko ariko hari inkuru tutabona, tukabaza tuti ni nk'izihe ni nk'izihe, ati ubu ngubu inkuru z'umutekano, ubu ngubu inkuru za ba Kayumba, inkuru za bande, ko tutazibona, tukavuga tuti fayi none se bari inaha, none se ibyo ngibyo kubibabwira bibafashe iki, bazamure bike? Ibyo ngibyo rero nibwira ko rimwe na rimwe hari n'igihe abantu bavuga ati nta bwisanzure bitewe n'uko utamubwiye ibintu runaka, ariko n'izo nkuru mvuze parayeri njye njya mbisoma ndazibona mu bitangazamakuru binyuranye. Navuga ko ubwisanzure buhari niba umuturage afata telefoni ye agahamagara mu kiganiro nk'iki atari kuri radiyo mpuzamahanga no muri izi zacu,
kandi radiyo ntibayifunge akavuga icyo ashaka, kandi radiyo ntifungwe
ntifungwe,
n'umunyamakuru wamuhaye ijambo ntafungwe.
Umunyamakuru wamuhaye ijambo ntafungwa, agatanga igitekerezo ku nkuru yo kuri murandasi. Yabona komantiri nyinshi abantu banyuzaho, bakavuga rwose ukabona barisanzuye, birumvikana ni ukwisanzura daro cadre nanone y'itegeko n'amateka na sosiyete turimo. Buriya turi no muri sosiyete nanone yabayemo jenoside ibyo rero hari ibitavugwaho, hari ibidakinishwa, hari ibyo twemeranijweho nk'abanyamakuru bo mu Rwanda. Turavuga ngo wakwisanzura wagira, nta kwisanzura uteranya Abanyarwanda, nta kwisanzura ukora inkuru cyangwa ibiganiro byagarura umwiryane byakongera kwigisha amoko n'ibindi kugira ngo ni bene ibyo ngibyo. Hanyuma rero abaturage badatanga amakuru kubera gutinya ingaruka byabagiraho, kugira ngo nicyo mu kanya twavugaga. Hari ikibazo mu by'ukuri cy'imyumvire ya bamwe mu bayobozi bose, yenda si na benshi nta statistike mfite, bashobora koko wa mugani kumenasa, kubwira nabi umuturage, kumwima serivisi, kugira gute. Ariko nibwira ko n'ubu hari uwampamagaye karengera ngo muri Kamonyi avuga ati naganiriye n'itangazamakuru ngaragaza ikibazo gihari cy'uko ngira ngo nibijyanye n'imisoro ngo yakwaga abaturage, ariko kuva naganira n'itangazamakuru abampamagara, hari abansakuriza, hari abavuga ngo nanga igihugu. Bene iyo ni imyumvire y'abantu ku giti cyabo, ariko nibwira ko hari n'izindi nzego baba kwikurikizaho. Hari urwego rw'umuvunyi, hari umuvunyi mukuru wungirije ushinzwe guca akarengane, kurwanya akarengane, hari komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu, hari natwe ubwacu tugaragarije ko imwe serivisi kubera ikiganiro cyangwa uruhare yagize mu gitangazamakuru runaka. Ibyo byose nibwira ko birakemuka. Ni ikibazo cy'imyumvire y'abantu, kandi abantu turi mu isi turi muri paradizo, hari abatumva rwose, hari ukinze n'ibindi z'icyo ndicyo icyo uri cyo. Rero ibyo ngibyo ni imyumvire y'umuntu udafite n'indangagaciro ziri sitirayo ziri kongera mu gihe.
Kirefasi Barorenda gushimye. Noneho reka na Oswald Mutuye Yeza hari agira icyo abwira Alexi, cyane cyane nkawe w'umunyamakuru ukorera radio yigenga, leta ijibabuza kwisanzura.
Okay, ndahera no kuri cyangwa cyo kuvuga ko Kefaso Lore yumva ndakwiriye kuba ariwe watuyobora. Twaramutoye nta kibazo, twaramutoye nta kibazo, yabonye amajwi aruta y'abandi. Icyo tureba ni amahame y'itangazamakuru, ntabwo tureba igitangazamakuru umuntu ugiye kutuyobora akorera.
Hanyuma ariko numukareba nuko akora nawe. Nuko rwose
ntabwo niyamamarije kuba perezida cyangwa se cyemani, nashakaga kuba komiseri, ariko nanjye nyine nashakaga kugira ngo amatora abe balansi, kuko wabonaga hari abakandida basa n'abateguwe mbere, ariko nta kibazo byose bigamije neza y'igihugu.
Niko se Oswald we, Oswald niko dusubiye inyuma gato, perezida w'uru rwego mureba n'imikorere ye.
Turamureba Kefaso ni umuntu mwiza, ni umupasiteri, ntabwo abogama, akimanza araramye.
Komeza igitekerezo cyawe rero.
Hanyuma icyo navuga nka nyine, navugaga ku kwisanzura, ntabwo njye nigeze no kubibabwira ko nanabigenzuye nsanga nta sisiteme iri ku muryango RPF moteri ya leta yo kuniga itangazamakuru, narabigenzuye nabihari. Kereka niba hari abandi babibona ukundi, nta rwego rwo muri guverinoma ruhari rushinzwe kuniga itangazamakuru. Usanga abari migari abantu ku giti cyabo, uzasanga hari nk'uturere aho meya yabwiye abavisi meya be bakabwira n'abagitifu bati ntimugapfe kuvugisha igitangazamakuru iki n'iki. Yemwe hari n'umuguverineri umwe usibye ko atakiriho wari warahaye akato ibinyamakuru bibiri, yarabimbwiye mugira inama ko ahubwo ibyo binyamakuru bizajya bimwandika nabi, ko icyiza yagifata kimwe bikareshya, yarabyubahirije agira amahoro. Hari nka meya w'akarere ka Ngoma wabwiye abagitifu be ko nta n'umwe wemerewe kuvugisha itangazamakuru we atamuhaye uburenganzira. Ibyo twarabisakuje ntekereza ko byakosowe. Wenda hanyuma hano hakurya Kamonyi, aho Kefaso Lore yavugaga hari umuturage wamuhamagaye, ibyo naho bisa nk'ibihari, kuko hari abaturage bari barashyizwe kuri lisiti y'abagomba kugenerwa inkunga y'ingoboka, bagategereza ya nkunga y'ingoboka bakayibura, babibwira umunyamakuru wacu witwa Papi Valence Ndahiro. Hanyuma abayobozi babo barababwira ati okay, shikire bizagira ayo mafaranga n'undi kibazo mwakijyanye mu itangazamakuru. Ikindi kiri kamonyeje mu ndiyaro munyamakuru w'ikinyamakuru Intyoza witwa Theogene wasagariwe n'umwe mu bakozi bakuru b'akarere avuga ngo uyu ni icyari ngo uyu ngo n'uwo kwitonderwa, ariko abayobozi b'akarere bumvise byasakuje basana basaba imbabazi uwo munyamakuru. Aho uzasanga avuga sisiteme ijya kuniga itangazamakuru ni ku rwego rw'uturere kumanuka hasi ku rwego rwa central government. Nta gihamya n'imwe ndabona, nta gihamya n'imwe ndabona. Naho ku byerekeranye n'abaturage batinya kuvuga, nyine batinya abo bayobozi b'inzego z'ibanze babegereye b'umunsi ku wundi, wa wundi ajya gusaba serivisi. Ni nabyo ejo bundi minisitiri w'ingabo Jenagi Rutsi Kabarebe yavugaga ati abanyamakuru umwe bwo muravuga ibyo muvuze bikumvwa, abaturage bakabyumva bakanabyubahiriza, ariko iyo bivuzwe n'umuyobozi w'urwego rw'ibanze abaturage bashobora kudahita babyemera kubera bahorana nawe kubera kugongana kenshi. So ikibazo rero nk'uyu mwanya usanga barahaye u Rwanda, sinzi niba twavuga ko tutawukwiriye, kuko mu Rwanda hari ibintu byinshi byinshi byo kwigengesera, ibyo bita tabuzi za kirazira nyinshi nyinshi kubera amateka na Profesa Barora amaze kubikomozaho. Jenoside yakorewe Abatutsi yatumye haza za kirazira nyinshi nyinshi cyane tugomba kubana nazo tukazakira. Bari abazungu ntibabyumva, ntibabyumva ukuntu tubana nazo, ariko ni ibyacu. Bityo rero umwanya baduha nta mpamvu yo kurwanira umwiza kurushaho, ahubwo igikuru ni ukureba se uko twitwara kugendanye n'ibyo dukeneye. Kuko izi raporo nyuma nta n'ikindi zungura ndatekereza.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, murisanga turaganira ku bwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda. Ese burahari, ese nta buhari, inzitizi ni izihe, icyerekezo ni ikihe? Abashyitsi ni Cleophas Barore, umuyobozi w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura, akorera n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA. Hanyuma Oswald Mutuyeyezu, umwanditsi mukuru wa City Radio. Kuri telefone dufite Uwandinze. Uwandinze we?
Karame.
Akabazo kawe?
Kamirindi, ndakumva neza.
Komera, akabazo kawe?
No, dushimira Ijwi rya Amerika ku mwanya iduhaye wo kubaza ibibazo.
Yego.
Ubwo nari navuze ngo Uwandinze Gabriel, ndi mu byangabo mu Rwanda. None ikibazo mfite ni iki gikurikira? Kenshi na kenshi dukunze kumva mu tangazamakuru ibibazo bijyanye na ba rwiyemezamirimo bagenda bambura abantu, ariko ugasanga hari aho bimaze imyaka itatu, itanu se, kandi bitwa ngo bakoze ubuvugizi. Nge ku ruhande rwanjye numva ubwo buvugizi mbikemanga nk'izo na duhiri mu bintu by'umuntu ashobora kukwita ko itangazamakuru bitisanzwe. Niba umuturage agaragaza ikibazo n'icyo ngicyo ugasanga kirengagijwe, usanga ari ibintu biteye agahinda. Icya kabiri nari mfite ni ikijyanye n'ibibazo bijyanye n'ubushomeri mu rubyiruko, cyane ko nanjye ndi umujene. Ikibazo cya shomaje mu rubyiruko ngiye ngo n'itangazamakuru ridakora inkuru zihagije ku bijyanye na shomaje mu rubyiruko, kandi tuzi ko shomaje mu rubyiruko ishobora guteza ibibazo ku bihugu bimwe na bimwe, nk'uko tugenda tubyumva mu mahanga anyuranye ko hari igihe shomaje ishobora no guteza ibintu by'imyigaragambyo. Nubwo mu Rwanda bitemewe, ariko icyo kibazo cya shomaje sometimes abantu bashobora no kwihara n'amagara kubera shomaje. Shomaje ni ikibazo gikomeye cyane. Numva inkuru za shomaje bazajya bazikora cyane, wenda Profesa Barari buze kutubwira aho niba bakujya bakora inkuru zihagije, aze no kutubwira no kuri ibyo kubya ba rwiyemezamirimo bambura abantu, ariko ugasanga itangazamakuru riri agaciro kadafatika, ugasanga bimaze imyaka ingahe the same n'ubuyobozi busanga ari ibintu bidakwiriye.
Uwandinze we, urakoze nawe. Maze kugira ngo bagusubize, reka mbanzirize kuri Mutuyeyezu, cyane cyane kuri ibi bibazo, ikibazo cy'urubyiruko rutabona akazi. Niko Mutuyeyezu we, ko uyobora iradiyo yigenga, iki kibazo ibyo uwandinze abarega ko mutagiha agaciro bite?
Ndatekereza yuko ari uko kimuremereye cyane, ariko ntabwo hashobora gushyira ukwezi tutaganire kuri iyo ngingo y'ubushomeri kuri radiyo yacu, cyane cyane mu kiganiro cya mu gitondo cyangwa se ikindi kiganiro cyitwa Sesengura gisesengura mu kw'ingenzi yaranze icyumweru kiba ku cyumweru. Kerekana niba yumva ahubwo hari aho dutinya kugera kuvuga, wenda nk'impamvu zibitera, ariko iyo ngingo turayivuga, tubahamo ijambo ryinshi cyane. ejo bundi ministri w'intebe none yareruye aravuga ati ubushomeri mu Rwanda burahari. Hari imibare ya mbere yavugaga yuko ubushomeri mu Rwanda ari 3.4%. Iyo twagaragaje rwose ko ari mitoya ko irimo gukabya ko abayikoze utamenyeje bashingiyeho. Nyuma ikigo kibarurisha mibare gisohora iyindi kivuga yuko ubushomeri mu Rwanda ari 12 n'ibice ntibuka ibyari byo ku ijana. Izi zose kuba bagenda bahindura bagasohora indi mibare mishasha ni uko tuba twabivuzeho. Ikindi iyo haje nka gahunda yitwa hanga umurimo birute amafaranga yagomba gushyirwamo nkatangwa na BDF ugasanga natanga uko bikwiye tukabivuga, tekereza ko tuba turi gutanga umusanzu. Ahubwo abo baturage ubwabo bo iyo twashyizeho iyo ngingo barahamagara bahamagura bisanzuye bagatanga ibyifuzo nama byabo.
Noneho ubuvugizi bwanyu uko avuga ngo ntacyo bumaze,
ariko ubuvugizi no ubuvugizi ntabwo ubuvugizi bufata ibyemezo. Twebwe icyo dushinzwe nk'abanyamakuru turi urumuri tumurika ahantu hari umwijima, urumuri rukahava ibibazo byari bihari bikagaragara. Abashinzwe kubikemura ntabwo tubashinzwe kubakoresha. Turi urumuri twerekana ahantu hari ibyiza kugira ngo abandi babirebereho babyigane batere imbere. Twebwe ntabwo dushyira mu bikorwa, turerekana ntabwo dushyira mu bikorwa.
Hanyuma nibibi rero nabyo mukabyerekana kugira ngo bikosoke.
Kugira ngo bikosoke kuba urumuri nuko ngo urumuri nabwo itoroshye nabwo uyitunga ahantu heza gusa. Nabi ahari umwijima urupfikiranye ibintu ukavaho, niba hari ibyiza bikaboneka, niba hari ibibi nabwo bikaboneka, hanyuma ababikosora bakabikosora, batabikosora ubwo nta kindi twabikoraho gusa turababaza tuti kuki mutabikosoye, bakadusubiza. Ariko ntabwo turi polisi ngo tujye kubafunga.
Yego. Niko se barore we uwandinze yanakuvuze mu izina ati ahari hari icyo tubwira kuri iki ngicyo cy'ubuvugizi.
Murakoze cyane. Nk'uko mutureyevu yarabivuze, itangazamakuru koko rikora ubuvugizi ritari izo nkuru rikerekana aho ibibazo biri. Ikibazo cyaba rwiyemezamirimo ivuga ko hari ibiganiro binyuranye twagiye tugikoraho cyane cyane nko mbere gato muri RDA twitegura inama y'igihugu y'umushyikirano y'umwaka ushize. Ikibazo cyaba rwiyemezamirimo bakishyurwa bakishyurirwa igihe, ivuga ko nigeze gukora ikiganiro kuri ibyo bintu tukabaza ngo ariko ni ba rwiyemezamirimo bafite ikibazo, ni amasezerano bagirana na rimwe na rimwe n'uturere afite ikibazo, ugasanga ni ikibazo izandangagaciro urundi turi bugarukeho z'abantu bamwe na bamwe babadindiza babakereza ababaka za ruswa. Ibyo nabyo ntabwo twabihisha ngira ngo ibintu bigenda bigaragara, ubu hasohotse ngira ngo raporo y'umugenzuzi w'imari ya Leta. Iyo raporo uyisomye ukabona iravuga ngo amamiliyari yakoreshejwe mu kubaka ibikorwa ibi n'ibi ariko ntibikoreshwa. Ibyo byose nibyo tugenda tugarukaho tukavuga ngo ariko ayakora amafaranga ya Leta k'umuntu yakoze iki gikorwa kuki atishyurirwa. Wabaza ugasanga haragenda wanabaza ugasanga rimwe na rimwe igiciro cyabonetse abadindije ibyo bintu barebye baragiye kuko ngo ni ku nyungu ngo bebe ku giti cyabo ku mpamvu zabo bwite. Rimwe na rimwe harya abaturage bagira ngo bwa buvugizi nta cyakozwe, ariko nuko kwegura kw'abayobozi bamwe ugasanga bifitanye isano n'iyo mikoreshereze mibi y'umutungo. Hanyuma itangazamakuru icyo ibikoraho ni ugukomeza kuvuga ngo rwiyemezamirimo runaka yabagize akazi aratakamba kwatiyo. Ibyo tugarukiraho ni kugaragaza ikibazo tukamubaza abo yishyuza bitakemuka, itangazamakuru riba ryakoze akazi karyo akaba gasigaye ni akabashinzwe gufata ibyemezo. Itangazamakuru twebwe dufata ibyemezo. Ahangaha mbwire n'abaturage batugana kuva umuturage arakubwira ngo banyakubahwa ngo muzaduha umuhanda, arabwira umunyamakuru ngo muzaduha umuhanda, arabwira umunyamakuru ngo hano ntitugira amazi, hano ntitugira ishuri. Cyakora nkamwumva bazi ko irivuzwe n'itangazamakuru rigenda rikagera kure kandi koko n'ibisubizo bikaza. Hanyuma ku bijyanye rero n'ubushomeri mu rubyiruko, icyo ni ikibazo koko cyiza kandi gikomeye. Ariko ndatanga urugero ku gitangazamakuru nkorera kugirangira ngo ikiganiro gicaho buri munsi cyitwa kazi ni kazi muri Radiyo Rwanda.
Kazi ni kazi ariko ni mu Giswahili, iyo nyito ko ari mu Giswahili ariko cyo gita mu
Kinyarwanda,
izina ry'Igiswahili ariko igiswahili ariko ikiganiro gikorwa mu rurimi kavukire rw'ikinyarwanda.
Ye nukugira ngo abantu batabyumva nabi. Yego
icyo kikamara isaha umunyamakuru agenderera abahanze imirimo urwo rubyiruko abihanze imirimo afite filozofi y'icyo kiganiro ni iyi ni ukuvuga ngo umurimo wose ni mwiza upfa kubahiriza indangagaciro kandi ugutunga. Noneho rero muri icyo kiganiro nkunda kucyumva ukumva umuntu aravuga ati mfite lisanse muri ibi ariko aho kugira ngo nicare nabaye nkora ibingibi kandi mbona bimpunze nta n'ubwo ngubu zishaka akazi ka leta kabonye nagakora ariko ntanakabonye nagakora. Ikindi mu itangazamakuru dukora wenda kitari direkite mu kurwanya ubushomeri ni ugukomeza gutanga amakuru n'ibiganiro byerekana n'ahandi haboneka amahirwe kuburyo urubyiruko rushobora kuba rwajya gushakishiriza amahirwe. Uyu munsi niba u Rwanda ruri mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba ikaba kujya i Kampala kujya i Nairobi bisaba kugendera ku ndangamuntu gusa. Hari abanyarwanda batari bake barimo gukora bizinesi Kigali Kampala Nairobi bakagaruka, hari abanyarwanda batari bake bakorera bizinesi zabo muri Tanzania. Ibyo byose rero abantu ntibashobora kubimenya n'ubundi bitanyuze mu itangazamakuru kuko buriya abayobozi b'igihugu batinye amasezerano avuga ngo noneho umuntu ashobora kujya mu bihugu bya Afurika y'Uburasirazuba akoresheje indangamuntu. Ikiba gisigaye ni uko abanyamakuru iyo mvugo ya diplomasi bayishyira mu mvugo muri pratike bakabwira umuturage icyo byamumarira tukajya Nyabugogo aho imodoka zihaguruka i Kigali zijya Kampala na Nairobi ziri tukavugana n'abagore bagiye kurangura y'imbuto tukavugana n'abaturage bagiye kurangura y'ibintu binyuranye. Umuturage uzakurikira icyo kiganiro tuba twamufashije gukura ya masezerano yasinyiwe i Kigali cyangwa Arusha cyangwa he tukayamushyirira mu bikorwa mu mvugo ari bwumve.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, Cleophas Barore, Oswald Mutuyeyezu, abanyamakuru b'Abanyarwanda, turimo turaganira ku bwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda. Kuri telefone dufite Stanislas. Stanislas we?
Yego yego Kamirindi.
Akabazo kawe?
Ndagira ngo manze mbashimire radio Ijwi rya Amerika.
Urakoze rwose.
Ubwo ni Stanislas mu murenge wa Burega mu karere ka Rulindo bakunda kwita Karahanyuze.
Kubera iki bakwita Karahanyuze?
Buriya na ababyeyi banjye babinyishe, buriya nyine umupapa n'umama Karahanyuze nyine.
Hey, nuko akabazo kawe rero.
Nagira umanza nshimire n'umutumirwa Cleophas Barore, nshimira na Oswald. Ikibazo nagira umanza niba arize Oswald aza kunsubiza nka radiyo yigenga, byo ndabibona ko abanyamakuru
yego
ba radiyo yigenga bahembwa na leta cyangwa bihemba ku giti cyabo.
Ye aragusubiza
nkanamushimira kuko ubwisanzure burahari. Icyo namushimiraga hari ikiganiro cyitwa gushimo no kunenga kiba ku wa gatanu. Ubwisanzure wo butariho ntabwo nacyo cyaba kiriho.
Ye Karahanyuze we urakoze. Yego
yego yego
urakoze rwose,
murakoze cyane Thomas.
Reko Oswald dahita gusubiza.
Karahanyuze urakoze. Ntabwo duhembwa na leta kuko turikorera. City Radio ni igitangazamakuru kigenga. Urugero ni nk'uko haba hari nk'ishuri, dufata urugero ariko ishuri sinzi niba biri bukunde kuko hari amashuri usanga afashwa na leta byubatswe n'umuntu ku giti cye. Icyo gihe rero ntabwo abarimu b'icyo kigo bahembwa na leta. Twebwe rero nka City Radio dukorera amafaranga yacu abakiriya baza kwamamaza n'abandi bafatanyabikorwa, hanyuma amafaranga twinjije niyo avamo agahemba abanyamakuru bacu n'abandi bakozi. Ntabwo tujya guhembwa na leta, ntabwo tuba ku ilisiti y'abahembwa na leta. Baba barore wenda nibo bahembwa na leta, ariko nabo mu minsi mike bishobora kuzahinduka kubera icyo gitangazamakuru kigenda gihabwa ukwigenzura ku mari, ugasanga nacyo kigiye gikora ku mafaranga yacyo bwite kidategereje ko bije ituruka muri minisiteri y'imari n'igenamigambi.
Reka Barore we, ako kantavuze nawe rero mari impungenge Stanislas akuga koko mushobora namwe kuzahembwa n'ikigo cyanyu mukorera mutazakomeza guhembwa na leta.
Niyo politiki iriho yuko urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA narwo ruzacuka ku ngengo y'imari ya leta. kandi ibyo ntacyo bitwaye, birimo kutwigisha ko itangazamakuru rikwiye kuba bizinesi itunga ibeshejeho nyirayo. Ibyo rero birashoboka, ni naho bigana. Ikindi mushimira aravuga ati ubwisanzure burahari, kuko budahari ikiganiro Oswari idakora nticyabaho. Hari n'ibindi bigaragaza ko ubwo bwisanzure buhari, kigira nk'ikiganiro duhuriraho kitwa urubuga rw'itangazamakuru. Urubuga rw'itangazamakuru ni ikiganiro gitegurwa n'ishyirahamwe ry'abanyamakuru bo mu Rwanda ARG. Editorial line yacyo ikaba gutoza abantu kugira umuco wo kujya impaka ku bintu binyuranye. Ni ikiganiro dutumiramo abantu b'ingeri zinyuranye tukasobanuza ibintu bitandukanye. Iyo ugiye kuri televiziyo y'igihugu asanga ibiganiro dutumiramo abantu banyuranye. Kuri Radio Rwanda tugira isesenguramakuru buri wa gatandatu mu gitondo, kuri televiziyo tugira icyitwa Imboni Umusesenguzi duhamagara abantu bakajya impaka, tugira icyitwa Sobanukirwa duhamagara abantu bakajya impaka. Ibuka ko nko mu bihe bya referendum twanatumiye ngira ngo n'umuntu wa Green Party uriya Frank Habineza kuri televiziyo y'igihugu. Ibyo bantu baba bavuga ngo nta kwisanzura mu by'ukuri, n'ejo bundi ngira ngo ari mu kiganiro cy'icyongereza hari iwacu abantu bajya impaka. Ubwisanzure burahari Thomas.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ubwisanzure bw'itangazamakuru n'abanyamakuru mu Rwanda. Kuri telefone dufite Yosefu. Yosefu we?
Karame.
Uratangaza iki?
Nimaze kubasuhuza, mu ndamukiriza umutumire.
Arakumva.
Akabazo nari mfite ndashaka kukabaza Cleophase Barore. Umuntu w'inararibonye kandi nk'umuyobozi ushinzwe urwego rw'abanyamakuru bigenzura, ujanishije nk'ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda byaba bihagaze bite ku ijana?
Nako ngako konyine.
Nako nashaka kumubaza. Mbese muri make.
Urakoze Yoze.
Sawa.
Cleophase we.
Karame.
Nuko rero mubwire.
Ndabimubwira. Ndahera ku cyegeranyo cyasohowe n'urwego rw'igihugu n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere myiza, Rwanda Media Barometer. Rwanda Media Barometer 2016 igaragaza ko muri rusange, urebye muri rusange, iba yarebye utuntu tunyuranye. Ireba ubwinshi bw'ibitangazamakuru, kw'itangazamakuru bw'ijambo abaturage, uko abaturage bisanzura mu bitangazamakuru, ikareba ubunyamwuga, ikareba amategeko, ikareba uburyo itangazamakuru riha urubuga sosiyete sivile, ikareba uburyo itangazamakuru rikorana n'urubuga imitwe ya politiki. Ibyo byose nibyo natangiye mbabwira ngo kuko mbaje icya pourcentage muri rusange, icyo cyegeranyo gikusanyije bya rusange cyagaragaje ko itangazamakuru ryari rimaze kugira amanota 69 n'ibice 90%. Ariko
aho ni mu 2016
2016 hagiye harimo ibyo bita ibipimo bindi birimo hagati na hagati. Aho usanga harimo ibipimo bigiye bigera kuri 80%, 70%, ku buryo muri make urumva ko nta manota ajya kugera muri 70%.
Ubwo Yosefu rero arabyumvise, ni 70%. Noneho duhe ijambo Ndagijimana, ndibwira ko agiye kudupfundikirira iki kiganiro. Ndagijimana we, akabazo kagufiya, iminota yagiye.
Ndashaka kubaza. Urabona hari isezerano ry'isuzuma gishyiraho Burundi hafi ku ntambwe ya nyuma, cyangwa ibindi bihugu byo muri Afurika nk'u Rwanda byagiye mu mwanya wa nyuma, hama nkabaza n'igihugu cyane nka Namibia uri kuraraba. Namibia ni igihugu kitavugwa cyane mu itangazamakuru, kitarabiza mu myanya ya mbere muri Afurika. Nashaka kubaza uwo mutumire ko yoba azi ikintu nyamukuru wabibazaho kugira ngo bakarasi ibintu by'imenyeshamakuru, bavuga ati igihugu kinaka kibihugu bya nyuma mu kumenyeshamakuru. Nashaka kumaza Bema anyishyuze kuri Namibia ni igihugu kiri mu bindi bihugu
muri Afrika igihugu kitavugwa cyane nashaka kubazisha bazisha zibaze mfema
umva ndagije imana we ndagijima ntabwo turimo tuganira kuri kiriya cyegeranyo ubwacyo ngo tujye muri za Namibia, za Norvège, za Burundi turi kuvuga ku bwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda gusa yego twafatiye kuri kiriya cyegeranyo cya Reporters Sans Frontières ariko kandi
allo
yego
yego mu Rwanda ntarumva yego emeshe makuru numva ngo hari demokrasi none ko kumva yuko bavanga president akungwa aratwara neza mwatwaza kumva kiza mu mwanya wa nyuma bigikuye ikiko nabo nyine mu mesi makuru kumva nabo nyine abamesi makuru bidoga kandi kumva ngo mu president ngo umba umba kandi mu mwanya ati gitu none yuko imesi makuru cyangwa mu bintu byanjye kumva ibyo byatembere vrema ama televiziyo hafi 10 nangahe n'imesi makuru byinshi icyo ni kintu cya mbere
ndagije imana we ndagushimiye ariko ahari mu ijambo rigufi cyane reka mbwire barore nimba ari cyo yakubwira kuko iminota iragiye urakoze yego barore we
mwasubiriramo numvaga amajwi yatumvikana neza mwasubiriramo icyo yifuzaga kumenya
mu magambo makeya yavugaga ngo za Namibia za Norvège yashaka nko kumenya mbese icyo biriya byegeranyo biheraho sinzi nimba hari icyo wamwunguraho inama
ntabwo wa mugani nk'uko mwari mubivuzeho ntabwo nange nzi Namibia sindagerayo ariko ngira ngo ejo bundi nakurikiraga ikiganiro kuri Afrika 24 cyangwa France 24 bavuga ko ari igihugu gituje gitekanye usanga imitwe ya politiki ifite uruhare mu itangazamakuru bavuga ko ari igihugu nta munyamakuru ufunze nta munyamakuru wapfuye azira umwuga ntawahunze numva ari nk'ibyo ngibyo bavuze bibuka ko banatanga urugero no ku gihugu cya Ghana ntabwo rero navuga ngo igihugu kuki bagihisemo kuko ubungubu tumuhaye ingingo bavugaga bati itangazamakuru muri Uganda ryasubiye bakavuga bati muri rusange ku isi yose ryasubiye ubwo rero muri make appreciation yabo biragoye kumenya ngo iki gihugu kuki aricyo basize imbere kikaba kiri inyuma biragoye kuba nagira icyo mubwira
ye mutuye Yezu we nawe wanzura nko mu munota umwe hari icyo wamubwira
ya icyo namubwira nuko nubundi iki cyegeranyo cya Reporters haraho nk'iki nk'iki cy'uyu mwaka cyo nsano ushaka kukemera ukuntu urabona ko noneho Burundi bwaje nyuma y'u Rwanda buri kumwe n'ijana na 60 ubushize baravugaga bati ni gute rwaze imbere y'u Rwanda baratwitsa amaradiyo abanyamakuru barahunze ariko ubu noneho buri nyuma y'u Rwanda ikindi muri Tanzania noneho yasubiye inyuma ngo urabizi uburyo Magufuri abanye n'itangazamakuru ararikanda cyane ugereranyije n'uko Kikwete yabikoraga muri Amerika nabwo aho ngaho muri yasubiye inyuma kubera uburyo Trump abanye n'itangazamakuru ubundi kuri urabona ko iki cyegeranyo gisa n'igishyira mu gaciro ku Rwanda rero bahageze ubona ko hari utunota dukeya u Rwanda rwiyongereye ndetse rukiyongera n'umwanya kubera ko nta munyamakuru wafunzwe nta munyamakuru wahunze nta wishwe radiyo ibiganiro by'ikinyarwanda bya BBC ntibiragaruka icyo kiri mu gituma ayo manota ataba menshi cyane ariko ntekereza ko ibiganiro wenda bikomeje agatega guverinoma mu Rwanda n'ubwongereza kugira ngo barebe ko babigarura impamvu byahagaritswe yo yumvikanaga n'abanyarwanda benshi bagenyeranyijeho ariko ku bijyanye n'u Rwanda nk'uko nakomeje kubivuga umwanya wacu uzakomeza kutaba mwiza kubera ko n'ibindi usanga bashinja u Rwanda kutagira sosiyete sivili ifite imbaraga bashinja u Rwanda kutagira amashyaka akomeye atavuga rumwe n'ubutegetsi icyo gihe rero iyo sosiyete sivili idahari idafite imbaraga idafite ibyivuga byinshi abatavuga n'ubutegetsi nk'uko babyita badahari ngo bavuge ibintu natwe tubyandike tukiyandikira nyine ibyiza bigenda umujyi umwe nta kundi bazajya baduha amanota make ariko tugomba kuyishimira kuko igihugu cyacu kiratekanye sinumva ko tugira itangazamakuru risakuza rinenga rigira rite rinenga n'ibidahari uko ibintu biri ni uko nk'uko tugomba kuvuga ibihari gusa
Oswald Mutuye Yezu umwanditsi mukuru wa City Radio ndagushimiye cyane
murakoze cyane Thomas Kamirindi
Cleophas Barore umuyobozi w'urwego rw'abanyamakuru bigenga RMC ndagushimiye cyane
urakoze cyane cyane ariko nabo barukoze sans frontiere nabo baha makuru nabo network zabo turazikemanga kuko nta ndimwe baraza kutureba ikindi ibyo bintu twari gatorezaho ngo bya BBC ngo bya Société Civile Week ngo byiki ibyo ngibyo raporo yabo narayisomye ntabyo bavugamo wenda biramutse ari nabyo mbona ko igihugu cya bw'amanota kiyahujijwe n'uko sosiyete runaka yakoreraga ahantu ku masezerano
ndabashimiye cyane rwose byimazeyo namwe mukurikiye ijwi rya Amerika Imana ibaho umugisha mu kanya saa 12 n'amakuru murakarama.